obulungi tebukumikana bigambo munyiriro gukumwa pepa kukigambo tokibikula njiterekera bikolera we musangira atasana togwanire saba mafuta wotasamuce simbula ne otapala vusagala kasitotera wobote ezenjala kirwadde kyola vusagala filutamani yenkola kala ne otapala vusagala kasitotera wobote ezenjala kirwadde kyola vusagala filutamani yenkola kala tewachari kunyonyola twesibidde kubarwa notukwabula munyumirwa nnyo kutukandula mutugajambula munyumirwa tukaddiwa kati bikyusa solagirya akuli omulya wabakuwa omuwa takubebera takweyambisa atalinaaleke oyalinaabirye tubasiima batuwaana mwongera ketafaali nekyeyonja bambi wadi tetuzimba bikolwa mmane ku nca ne muwaana ne otapala vusagala kasitontera wobote ezenjala kirwadde kyola vusagala filutamani yenkola kala ne otapala vusagala kasitontera wobote ezenjala kirwadde kyola vusagala filutamani yenkola kala gabana kugwa nampanawe gabana mpanawe funa birungi we mpanawe tampenga gwe taligenda nange ngakame genjo kanyome bwakagikuba ekigo toli bwomuwa nomunsiko jagala obalage nti ne lavegura kukigambo tokibikula njiterekera bikolera we musangira atasana togwanire saba mafuta wotasamute simbula ne otapala vusagala kasitotera wobote ezenjala kirwadde kyola vusagala filutamani yenkola kala ne otapala vusagala kasitotera wobote ezenjala kirwadde kyola vusagala filutamani yenkola kala I can't know what you're talking about.